and gain. Who said that way? This is the chain of pain. I'm a man, she's not for me. In the talk of a position, I'm no solution. I'm
what a kafanya intro.
Sema kweli sifiche napenda mapenzi na bombe. Nikitoka mutashisha na mloso koja nyonge. Haina moja moja za kukletia nisaka kiunyonge. Zike shukaga kwa jene na msaka bebe tukazibonde. We tonke za mitungi, tusilolonke za miluki. Oya leo kibubi nimegandoka nimewe kwa gundi. Nikifane nda mbinguni nkio naselewi nalodi. Nalodi tena. If I end up in good, you're not selling a loaded. Nimezisaka, nimezipata, lakini kwa uvumilivu. Wendo wa kulabata, mpaka kukuleo wataona wivu. Wote sema. Oh la la la. Oh la la la. Yes, kio kisema. Oh la la la. Nikifane nda mbinguni nkio naselewi nalodi. Nalodi tena. Nikifane nda mbinguni nkio naselewi nalodi. Nalodi tena. Basi kunja sola kama unadai. Haina koka kinyonge. Kunja sola kama unadai. Haina koka kisembe mwana. Kunja sola kama unadai. Haina koka wekisha ndongo njasola kama unadai. Haina koka kinyonge njasola kama unadai. Haina koka wekipua njasola kama unadai. Haina koka kinyonge njasola kama unadai. Haina koka kisembe mwana. Kutashisha kwa mapozi, toa moshika exos. Kutashisha kwa mapozi, toa moshika exos. Mundi usivute kama toz, toa moshika lubozi. Usivute kama toz, toa moshika lubozi. Wepote waite, wajaze wambia ula ula msamba belenye miaka mingi atuja filimba ulepe. Watoto wa bicho na tedi ya tedi ya tedi. We mama toni lire, walijua jumlishe, kumbe msalaba. Sheria, una kamboga. Salut.
If I need a big one, you can't sell it with Nalodi.